yake hawataki kesha sema na mnasifa za jike bure mkini andama imido chaguo lake hawataki kesha sema na mnasifa za jike.